Onye nwere yi nwere ife dị mma ọ ya gaziele yi. States. What the plug in my dead? Electronics and furniture on Anambra State.